ومن قدر عليه رزقه هو Allah kuyafunda wa mzambiaji mbiyefuna kwa yunza mima ata Allah abelenga alisa okusinga kwenye Allah tabarak wa ta'ala kuyafula jika kuyafua kakisi kuyo hadithi kuyafulanga kuyafulanga ujungu anafaka chateka omuntu okulabirira abantu baki bawaka era olabirira abantu awaka ofunamu empeera nabbi sallallahu alaihi wasallam muhadisi ya abdullah ya sa'd bin abi waqqas radiyallahu anhu yategeza nagamba nti nafika nafakatan kujja kuwaayo kuwaayo kwonna kabtabe biha waji allah munonya kusibirwa kwagala kwa Allah ila bika alaiha kuja kumbo funamo empeera hatta matajaluhu fisiji imraati kusi zatara nikyoteka mukamwa kamukyalawo kati eno hadithi ategeziwagekinu kyakyo omuntu wambula nabeeranga tawadde nafaka bantu be abawaka ekyo kikumala okubeera nga asimu nga mukibi mwono akiba kitegeeza hadisi eyo erina owaani emigaso gyetukifuna omugaso ogusooka faida esooka tahrir iman شأن الأعيان شيء حرام ومنك أبسوه إلى فاميليه إمبيرا إلى فاميليه وكبيرا أنت ويسوك إلى واجه ونقاما بيشو شيء حرام إلى وأرحامه نابي ناندازو وخدمه نابا قسبه الإنسان omuntu bw'oba oyina omukozi awaka nga gwe oteekeddwa okola ki omuliisa n'osulayo ogwanagamba omuntu oyo avunaanibwa mu maaso gaani nga allah tabaraka wa taala era kyoba olaba nti nno nabbi sallallahu alaihi wasallam abakozi ayina ebiziba batambulira n'abantu abayisa obubi abakozi nga kubiriisa obubi abakozi nokuli okubali obutabaliisa kubanga bw'oba mukaaniisa kino ojja kukola ki kumuliisa kitegeeza nti obwo obuvunaanyizibwa omaze okukola ki okwambalira era omuntu yenna ayisa obukozi obuima mu byendya oba mu byenkozesa kubanga waliwo omuntu akimanyi nti omukozi ateekeddwa kubeera nga oba alinga nti yatondebwa ng'ateekeddwa kukolebwa kukola mirimu egyo egy'obukiiko egy'obukozi n'osanga ekintu ekiremeredde awaka nga bayita mukozi oluusi ayinza n'okuba akitaali wa kugenda naye kiki ekiremye awaka gwe bayita omukozi owawaka bwalwa omusisinkana nga kunzeba kumwengoyi neetegeza baana be wali akola ki amira akola omulimu naye aba bantu nabbi sallallahu alaihi wasallam yategeeza n'agamba nti mikwanoku awalaku abo baganda bano bayambidde muli era allah tabaraka wa taala yabateeka tahta aidiikum yabateeka wansi waki n'emikono gyabwe la tukallifuhum ma la yunfiquun bateekanga kukibati tebatasobola ate akanafuhuhum bwe mubateekangako ebintu nebibayinga faahimum bokole ki mubayaavu ku nsonga eyo akiba kitegeeza nti okutikka omukozi kyateekeddwa kukola si kituufu naye almuhimu kyetwagadde mu hadiisi eno faida esooka tahrim ihmal sha'nu al'iyan kiri haramu omuntuire munaka okusuulikira abantu ba famire ye n'ova waka amanyinga tobalitiridde byakulya obuvunaanyizibwa n'obanga wakukwasa mukyala waki awaka olw'okuba alina omudaala gw'emyanya oteekeddwa okubeera nga olabirira abantu abaki abawaka ekyokubiri faida eyokubiri mu hadiisi eno arrajulu mas'ulun omusajja agenda kubuuzibwa amman huwa mukallafu bihim abo allah beyakuteeka mu mikono gyo ogenda kubabuuzibwako era kyova olaba nti allah tabaraka wataala gyagamba nti yauma yafiru lmaru min akhihi omuntu wali mukaki muganda we wa ummihi ne maama we wa banihi wa ummihi wa abihi ne maama we neki ne kitaawe wa sahibatihi nemuki ne mukyalawo wa banihi n'abaana bo kyekigenda okuddusa abaana ekigenda okuddusa abaana okubeera nga tiwatuukiriza okunaanyizibwako kati tukimanye nti nno arrajulu mas'ulun omusajja agenda kubuuzibwa amman huwa mukallafun bihim abo allah tabaraka wataala beyamukola ki beyamukwasa obuvunaanyizibwa kubo ensonga faida eyokusatu annafakatu ala man ta'ulu okulabirira oba okulabirira abantu bo boyinako obuvunaanyizibwa oba famireyo min afdal nafakati ye nafaka ekola ki okulabirira oba okuwaayo omusinga obulungi okukwata sente n'oziteeka gwe kenyini n'ozeeteekako abantu abamu ayinza okwerekere ye kenyini nagamba nti anze sijja kulya kansaddaake ekyo si kyekisinga obulungi nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ibda binafusika sooka weetandikireko thumma biman ta'ulu oluvanyuma bokolaki bolabinga era twalaba ku hadisi nabbi sallallahu alaihi wasallam omusajja yagamba nti indi dinaar nina dinaar naye wawembagiteeka nabbi namugamba nti yeeteekeko gwesooka weerabirira thumma oluvanyuma ku baana bo oluvanyuma ku mukyala wo paka bwe yatuuka okumugamba nga abantu kumpi balamizanga abawulireyo namugamba nti mubasigadde fa anta absar gwosinga okulaba wooteekeko kikolaki kati faida annafakatu ala man ta'ulu min afdali annafakati abantu b'olabirira okukwata mu nsawo n'obalabirira ekyo kyekisinga obulungi lwaki ku lw'ensonga okusaddaakira miskini kiba sunna okiraba ate okusaddaakira abantu be oba okulabirira abantu be abaki abawaka kiri waajibu mukiraba kakati bw'okwata n'ogaana okuwa abantu bo n'owa omwetaavu obodidde n'obaaga asadde baadiya nga tosodde gube kati kyoteekeddwa okusookerako kwe kusooka abantu bo ne babanga bamativu bw'omaliriza abantu bo kiba kitegeeza genda ku kibi ki sunna ate era ne abantu bo ab'eŋŋanda bw'omulabirira nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti assadakatu ala miskin sadaka saddaaka gyosaddaakira miskin ebeera ki saddaaka wa ala zi rahmi naye gyosagaakira owooluganda eba n'ebintu bibi. Sadakatun wasilatun eba sadaaka ate kuba kuyumba ki luganda. Abantu bangi nnyo balowooza nti bw'okwata n'owa owooluganda tofunamu mpeera. Era kyogoloba nabbi yagenda akirambika mu mbeera ez'enjawulo, mu mbeera ngaki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali agamba Sa'd bin Abi Waqqas, n'amugamba nti nga amuvudde waggulu kubanga yava waggulu ng'amugamba nti ya Rasulallah kad balaga bi min alwajai ma tara, obulwadde buntuusizza w'okola ki w'ondaba, naye siina wala yarisini illa bunatu li, tewaliwo wakunsikira okujjako muki muwala wange. N'amugamba nti abat ataswaddako bithuluthai maali, abaffe ensaddaake bibiri byakusatu mu maali yange. N'amugamba nti la, n'amugamba nti fannisfu ya Rasulallah, abaffe fashakuru ya Rasulallah, nsaddaake ekimu kyakubiri. N'agamba nti la, n'amugamba fasulufu ya Rasulallah, nsaddaake kimu kyakusatu wange ogwo mubaka wa Allah. N'amugamba nti asulufu, saddaake kimu ekyokumeka ekyokusatu, naye wasulufu kasirun au kabirun, olaba n'ekimu ekyokusatu kinene kingi era oba kiki kinene. Yamugya eri ku bibiri byakusatu, amugambye nisfu, abaffe saddaake kimu kyakubiri. N'agamba neda, n'amugamba asulusu, asulusu ekimu ekyokumeka ekyokusatu kyemba mpaayo nga ngenda okufa. N'amugamba nti asulusu wasulusu kasiya, ekimu ekyokusatu okiritwa kisagaaka naye nakyo ki kingi. Tunuulira ensonga nabbi gye yawa, yagamba nti antazara warasataka agniya, okuleka abasikaabo nga baki bagagga, khayrun kyekisinga min antazarahum, okubeera nga obaleka alatan nga baavu yatakafafuna nasi nga bagenda basabiriza abaki abantu. Olabye nabbi bwe yasukulumya kino ekyokusaddaaka weekiri, okuwa ekimu ekyokusaba oba eki mu kkubo lya Allah, naye n'akulaga nti n'ekimu ekyokusaba kiba ki yongera okole ki osaleko ekyogenda okusaddaaka oba ky'olaamye mu kkubo lya Allah. Emmaali esinga girekerebwa ki baana bo, lwaki? Nti kyekisinga obulungi okusinga okusaddaaka. N'abantu abamu akwata ettaka lyonna n'agamba nti kino luwaddeyo ku nsabiriza, oba kino nkiwaddeyo mu kkubo lya Allah, abasika n'abaleka nga baki si kyekisinga. Ekisinga kwe kuno omuntu Mungu n'akuwa omutima n'ogamba nti bisimillah, eyo maali kandirekera abaana bange batandikireku mu bulamu bwabwe. Ekyo kikulu nnyo. Naye waliwo n'abamu ate bo tebasaddaaka, musaddaaka agamba nti abaana banaakola ebiki n'osuba obulungi okwo, lekera abaana bo babe neetandikwa. Ekyo kyekisinga obulungi mu maaso ga Allah tabaraka wataala. Kati hadisi yafu ebadde enesooka ya Abdullah ibn Amr ibn As qala qala Rasulullah kafa bilmar'i isman, kimala omuntu okubalibwa dinno oli mwonoonyi, ayubayya omuntu okubeera nga asuulirira ateekayo ogwannagamba mayyakuulu, abo bateekeddwa okukola ki okuliisa bantu bangi nnyo bava ewaba najja mu kibuga najja bonna byayagala olutuuka bwati n'atumya abewaka tiyabalikiti omuntu omu n'alya seete ezisinga ezabataano byeyaleesa awaka naye yeesiimu oyo alakuubanira abaana be mulimu abantu munyumba yabakuuma yabawa n'asalawo n'asiba enjala naye ng'alekedde abaana be kibagenda okulya naye afaafaaganiddwa omuntu ajja mu kibuga mu n'alya ebyasava abaana be bayigeri oluusi nga tabalwereka ekyala nakyakulya mini kiri laazibu omuntu okulabirira abantu abawaka kyateeka bwokyo ki bwe tugamba haramu okubeera nga omuntu alekeredde okuliisa abantu baabawaka kiba kitegeeza nti nno bwakikola afune ki empeera bwatakikola aliyirire obusango mu maaso gaani ga allah kati eno hadiisi kyekibakasa nti omuntu yenna abeera nga asuubidde abantu be abawaka asibonu yalhaku obuisi ekyonono kimu kuba kimu kakaseko olwekityo eyo hadiisi esooka hadiisi eyokubiri an abi hurairata radiallahu anhu hadiisi eva ku abi hurairata okusiima kwa allah kubere kuye ana nabiya sallallahu alihi wasallam qaala ti nabbi sallallahu alihi wasallam yagamba ma min yaumin yusbih alibad teriyo lunaku lwebakeesa abaddu muwo illa malakani yaltilani okujjaku bamalayika babiri nga bakka fayakulu ahaduhuma kubamalayika abo abakka omu agamba nti allahumma aati munfiqan khalafa ai alla wa oyo yenna akutte n'asaasaanya n'awaayo khalafan okumuddizaawo wayakulu aha malayika eyokubiri ekiba kikireese byebino allahumma aati mubisitan talafa ai allah wa oyo agambe okubeera nga alabira abantu be osanyewo emaali ye opampaganye emaali ye hadisi egamba abi hurairata radiallahu anhu hadisi ngevaku abi hurairata okusima kwa allah kubere kuye ana nabiya sallallahu alihi wasallama qala ti nabbi sallallahu alihi wasallama yagamba ma min yaumin yusbihu fihi yusbihu alibadi ao teriyo lunaku abantu lwe bakeesa idda malakani yaltilani okujjaku bamalayika babiri bakka fayakulu ahaduhuma omu n'agamba nti allahumma aati munfiqan khalafa ai allah wa oyo aba waddeyo mu kkubo lyali oba awaddeyo alabiridde khalafa omuddizeewo wayakulu aha malayika endala egamba allahumma aati mubisikan talafa ai allah saanyaawo emaali y'omuntu oyo agaanye okulabirira abantu be obaagaana okuwaayo baddu ba allah tabaraka wataala khazaain llah amawanika ga allah tabaraka wataala tegakuwaayo naye allah tabaraka wataala yakulaganisa era n'atukubiriza nabbi sallallahu alihi wasallam mu hadisi eno hasfa rasulullahi sallallahu alihi wasallam yakuutira nabbi sallallahu alihi wasallam alibad ala lmba okubeera nga olabirira abantu bo wabadhiru lkhayri fi birr n'okusaasaanya essente oba emaanyi mu birungi era mu bifo eby'obulungi era allah tabaraka wataala endagaanogira kubagaanisa wakwata n'olabirira abantu bo n'obalisa waadahum al ikhlaasa ayi allah tabaraka wataala yakulagaanisa okubeera ng'akola ki asikiza emaaliyo wajazaau biajiri al azim n'empeera ennene ala linfaaki fisabiili mukuwaayo omukoyaye kati hadiisi eno yahuthu nabiyu sallallahu alaihi wasallam ala tasadduqi nabbi atukubiriza mu hadiisi eno okusaddaaka walinfaaku kulukuhi lkhayri n'okusaasaanya mu makubo amaki amatuufu amakubo amalungi atunyonyola aljaza alhasan embeera ennene ennungi wensonga eyo wattahdhir min albukhli walinsaan n'okwewaza obukodo n'okubeera ng'olisitakange era nabbi n'atulaga suuku l aakiba enkomerero embi eryawa abakola ki abatakola ki abatawaayo fayukbiru nabiyu sallallahu alaihi wasallam nabbi mu hadisi eno ategeeza annahu ma min yaumin nti mazima teriiyo lunaku lunaku yusihibaad abaddulu bageesa ila kiyami saa okutukira ddala ku lunaku lw'enkomere illa okujjako weyanziru malakaani okujjako nga malayika ebbiri zikka nga zivaawa mukumu nga ekizeese yadiru ahaduhuma emu kuzombiri esse okubeera ng'ensabira bi anyutiya llahu lmutasaddiq almunfiq allah okuwa oyo asaddaaka awaayo biwujuhi lkhayri walbirri halafan wa iwada allah okusikiza n'okumuwanyisizaamu bima anfaka kubebyo byakoze ki byasaddaase oba ebyo byabakoze ki awaddeyo wayadaku malaku akha malayika eyokubiri eneesaba bi an yutiya llahu lmunsika allah awe oyo agaanye okolaki okuwaayo albakiru talafa maalihi emaali y'okufa malayika ejja kusabira imma emaali okufa au nafusuhu oba ogwekenyini okuzikirira au mumbeera eyo wagiya oba okubeera nti allah tabaraka wataala akuula ekintu nga tekiriho mugaso wa maalumu anna dua almalaika ekimanyiddwa malayika edduwa ya malayika ekolaki zaano kuwa kati zijja nga zize duaa bitashkiri ziba zize okusabira omuntu awaayo allah mwamwiza obulamu bitashkiri bima tuntiku fi wujuhi lkhayri ate zijja nga zize okuleetera ono agaanye okukola ki okuwaayo bitahdhir allah amukaluliizi ogaanye okuwaayo wadde maali ziina naye nogifunamu obuzibu allah n'akuterawo obuzibu n'okesa ekya imma okuginoonya obunoonya naye ngaki nzibu ogifunye naye ogaanye okukuwa ogitoolako okulabirira abaana bo waliwo n'abamu ng'abakyala okwawaka ng'akusabiza asaga mubi n'atuuka n'okukubira ku baana bo ekifaananyi n'akubiramu omulenzi omukulu n'alugumuga oba abalinzi abagamba nti mubanga nga kitamu nga bwe twananya ekisembayo okuba ekibi gwe anti tobalekera mmere osuulidde obuvunaanyizibwa bannange Muhammad tubanganga kitaawe halasa kati leetako ziyadatan ala zalika ebuwaya baki bamalayika basabye wa duaahum mustajab abantu bo bennyini bakola ki basaba obeerawo omusiraamu yagamba nti nazze waka nga maama w'abaana nyiwa baana bange kakati osuubira aba abaana bagenda kula batya nga babeera bageeya taata waabwe lwaki bageeya olw'okuba obuvunaanyizibwa bwatwata tokukoza ekyo tesobola mwana amanyi nti taata we bwekuba kulwanirira alwani era teriyo omwana amanyi nti taata we eryamusinga amaanyi kukya naye bw'atuukira ku ddalaja okugeya kiba kitegeeza nti oyina ebizibu bingi nabwekyo tebaduba allah tabaraka wataala alinfaaku almanduhu okuwaayo okuteekebwa uwa magana fitaati okuwaayo okugonderani allah tabaraka wataala mu masaaji okuwaayo okulabirira abaana bo osinkana omusajja ngaafaayo okuwaayo mu bino ebigundu ebiduula oba nakuwa omuyinzi ninga ezo sente tasobola ziwa mukyalawo kati okuwaayo okulima muduwo kwekuteekeddwa okubeera ku ifaatila wa ala liiyaali ne ku baana bo byokufamireyo wa fifaatila abagenyi omuntu bwajja omugenyi baako ekyukakyuka awo wakati olaga nti nyoddala omugenyi akoze eki azze ne wabaawo okuwaayo okwatafawo waliwo okwa sunna ka n'okuwaayo okwaki okwafaroko kati kubeerawo oluusi masidi nga waliwo obwetaawo obukukona kuwaayo naye ngaokukuwaayo kwaki kwa sunna ne wabaayo okuwaayo okulabirira okwawaajibu okwo nno ojja kufunamu singa okikola amutiibi nafusi ng'okikola mu mutima omukimu omulungi n'osinga n'omusiraamu nga bamala mutwala mufida alabirire abaana kati amutiibi nafusi ne batandika n'okusalira ssente z'oteekeddwa okuwa abaana bo kuwa abaana bo ng'okimanyi nti nno mbawa ngenda kufunamu empeera mbawa muteeka lya allah wa ala almawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna abakyala kibakakatako mu abasajja okulabirira abakyala babo n'okubambaza gwereeta eniya abantu bonna baliisa nga baliisa olw'ebigendererwa eby'enjawulo neggwe sooka otereze eniya nti eyandagire okuliisa yaabe ye allah tabaraka wataala n'oliisa amfiibi nafusi kasi toliisa abantu ng'olongoosezza omutima wa kasibi ntayibi n'oku omulimu gwennyini nga emaali w'ogijja kasibi ntayibi omulimu kakube gwa wansi kutya naye nga guli halaali oyo gibaita kasibi ntayibi omulimu omuki okufuna oba emaali ennungi yevudde mu mirimu emiki so si oli gwe bayita omulimu ogw'ebbeeyi nga emaali ataki ki nkyawo wabula omulimu bwe kuba nga gufaanana kutya naye nga omusiraamu gwe buyita tayibu ogwo gwojja okufunamu naye ekyo kiri eneduwa tulabe nga malayika sisaba allahuma aati munfikan halafa kati mukuwaayo waliyo okuwaayo okwa sunna farada ne wabaawo n'okuwaayo okwaki okwa sunna kati eyo eduwa
Allah kusikiza imani kibuna echa wajibu necha aji necha sunu kakati echikuzo chiri eno malayike gama Allahumma a'ati mumsikan tarafa abafye kibuna okuwaayo okwa wajibu noku okumma okuwaayo okwa wajibu nokumma okuwaayo okwa sunna emutwaliramu naye ekyokuddamu nti kiri Allahumma a'ati munfikan falafa okuwaayo okwa sunna Allahumma a'ati mumsikan talafa ekyo kikwata kukuwaayo okwa waji mukiraba edduwa ya malayika egenda kukuwaayo kunafaka eyaki eya waji omuntu wakeesa enkya n'afuluma mu nju ye n'atalabirira baki n'atabalekera kyakulya oyo malayika egamba nti Allahumma a'ti mumsikan talafa ne bwekuba okuwaayo okwa sunna edduwa temuzingiramu bwekuba kuwaayo kwaki kwa sunna kuno okuwaayo kulikuwaayo kwaki okwa waji okujjako ngafuse waliwo abantu nga talina kya nakoluwa hatta waliwo abantu mungu yabakola ngajjaku zikikitawa ate weyakulu nasuntoko natandika n'okukola kakuyege abantu baleke kuwaayo kakati abakulaga akawuntabiriti okiraba kati agenda akigamba ati okolaki obutawaayo nekukeesa ekyaka abantu tebawaayo ku mungu katibatuba Allah tabaraka wataala ensonga yokulabirira abantu bo hadisi erimu alhaqu ala lfifaq bilwajibati okuwa nekujatukubiriza mukubeera nga omuntu alabirira abantu be ekyo kiri munafaka الواجب على الأهل وصلة الرحم نوب يمبشي نقوى يوم أبوغانا وبيري الواجب أقول أبوغانا وعلي مبيران أو ينسل دوشت الموا ناري لانا أتاكلا ناري لانا أبي لموسيق مليئي يا نوشت بدوا الله تبارك وتعالى حديثي nabi sallallahu alayhi wa sallam kitu kya kugamba kati hadithi elimu fawaidi faida esooka jawazu dua bilkarim bimazidi adaiwa kikirizibwa muislamu okusabira oyo omugabi Allah ateke ayogere okumwogera amuddizewo ekyo kyakoze kyaggyewo wa ayukhlifa Allahu khayra mimma anfaqa ate Allah asize umaliye ekikisinga kyekyakoze era nabi sallallahu alayhi wa sallam agamati yabna adam Allah agamati yabna adam wange gwe wanadamu anfiq unfiq alayhi wayonange mbere nakola ki ekyokubiri eyofaida esooka yewasitwaa bukalimu bimazidi ala iwa Allah amwogere era amuwanyisizemu ekyokubiri istijabatu llahi duaau labdi liakhihi bidhahri lghaibi Allah okwanukula ayanukula edduwa y'omwanaadamu wasabira muganda we bidhahri alghaibi nga takola ki talimu abantu abasinga tufaayo nnyo okusabira abaganda baffe bawulirayo tumuulira muganda wembeera gyali omuteekigwo mu duwazo mu swala ezekiro atake nako kubasa omuntu asuka kumusabira kubi naye wote kini kwe bya zamanya bugano kusabira munno ngoliye lwensonga gwosaba bidhahri lghaib nogamba nti ai allah wa fulan malaika sisaba allah tabaraka wataala nigamba wala tanbisa nawe allah kuwekikolaki ngakyosabire ai allah muwe kino allah amuwa ekyo okufaanagana oba malaika tusabira allah muwe ekyo okufaanagana nekyo tumusabidde muganda namba ensonga endala faida eyokusatu duau malaika wa istighfaarihim lilmuminin eduwa y'abamalayika n'okusabira allah asobiwe abakkiriza allahumma aati mufiqan khalafa wa aati mumsikan khalafa kati malayika zisabira au zisaba nga zisaba allah tabaraka wa taala awe ababakkiriza okubeera nga abakkirizaawo ekyokubiri istighfaarullah lilmuminiina assaalihin okubeera nga basabira abakkiriza abalongoofu almunfikiina bilkhayri walbaraka zibasabira ki alkhayri obuki omulungi ekigambo albaraka kikusabira ekigambo baraka kitegeeza kasiratu lkhayri wa subuti okuyingirirwala kw'ebirungi n'okunywera kwabyo ekigambo baraka kitegeeza kasiratu lkhayri wa subuti alkhayri okubeera nga ebirungi biyingiwala ate nebibeera nga binywera wa anna duaahum mustajaabu eduwa z'abamalayika zikola ki zamukulwa era allah tabaraka wa taala abeera nga abaanukula faida esembayo oba ejigira esembayo alhasu ala linfaq fi sabiilillah mulimu muhadisi muno okukuutira omuntu okuwaayo n'okusaasaanya mu kubo lyayo ya allah tabaraka wa taala liannahu lwensonga sababun fi masiih nsonga egenda okwoleetera allah okwongera kubanga bw'okwata mu maani n'okisaddaakako n'owaayo mu kubo lya allah tabaraka wa taala oba weebazizaani allah tabaraka wa taala ate mukimanyi allah agamba ti lain shakattum laazidannakum ekisembayo tahriim albukl kiri haramu omuntu okubeera nga oli mugodo wa shuh waliwo akakodo kulu bantu agabiri n'atowaze bano kubayita obuntu ogamba kitakaabe talina kyakola ki ekyo okukizaana kiri haramu lianna sababu lilhalaaki walhila sababu y'okuzikirira n'okuzikiriza abaki abalala mubeera efaagananaganako bwetyo yeyo hadisi yaffe bwetyo bwefaananye maamin yaumin teriyo lunaku yusbihu alibad fihi teriyo lunaku abasi webabukeesa illa malakani yanzirani okujjakoluka bamalayika babiri bakola ki bakka fayaqulu ahaduhuma okumuwo n'agamba nti allahumma aati munfikan khalafa ai allah izawo oyo awaayo mu kubo lya allah wa aati mumsikan talafa era okuyize oyo oba emabi oyo akola ki abeera nga agaanye okubeera nga asaasaane oba awaayo mu kubo lya
Allahumma salli wa sallim.
أخذي كتاب الله كذا وبلا أخذي وعلى الله عذاب بما فضل على بعض قوام اجاء وريد الاصل هي سكر يا مسجد مسجد وجعل عدد عدد الى قرب الله يبقى من جيل وقوام اجاء ورس الله يوعد الدعوات جعل عدد بما فضل الله وبما
So, amute nti riwaya yokubiri yayogerako negamba nti wanazi n'okweyama okweyama kugamba nti nze Allah gwanampa kino ngenda kusibayo ennaku esatu n'akikuwa kiba kikakaseeko era kyokola wanaziri si nungi nnyo omusiraamu onaziri erimakulu wetamu gwe siiba ennaku satu osabye Allah akuwe naye nabbi yagamba nti inna nazira la yaati bikhayri naziri zireeta kirungi wainama yusakraju min albahiri ekirwa mukodo gwe tokolera abo okujjaku omuntaneku condition okiraba gwonompa kiko nange nakola ku tolaba kyandibadde kirungi siba olunaku osabe abo naye omuntu bwobbaaba kino mpayo omutwalo nagamba nti siyinza kuwa omutwalo okujjaku omaze kwoza motoka yange oyabagaba sitaba mubano kakati naawe Allah tokukolera okujjaku omutateko shafu naye ate bwokomala okukola naziri kiri waajibu okukituukiriza era kyokola bantu Allah yatenda abakukola ki abatuukiriza naziri nagamba nti lukuuna weyakafuuna yauman batuukiriza naziri nga batya olunaku obuzibu bwalwo bwoluyo ogw'amaanyi okiraba okutuukiriza kyateeka okutuukiriza nazi naye okukola nazi kirimakulu kitamwamuki omusiraamu obusiraamu tebwagala nnyo kuteeka ku bantu ibaada zebutabalandikako kati bwemuteekawo ibaada nefuuka waajibu kulombe batetetu waajibu obuzibuba buzi era kyoba olaba nti nabbi yagamba a'zamu nnaasi ilma omuntu asinga okuba nezaabu ezene yoyaliza ekintu nga tekibadde waajibu kuba kino kubasiraamu nekikeesa ekyanga kikuuse waajibu ng'obubaka bukyaka n'obuuza era kyoba olaba basahaba baali tebabuuzabuuza ki nnyo kubintu lwensoma nkiiza okufuuka era baasanyukana nyo munamagulu lwaze n'abuuza naye gweokubuuza ekintu ekitabadde waali ku bantu ekikuteesa enkya nekifuuka waajibu era kyokola banabbi yagamba atya nti innama hadatha mankana kablahu kasiratu masaahidi wakitaafuhu ala ambiyai okuyitiza kwabwe okubuuza n'okwawukana kwabwe olwannabbi okiraba kati kubuuza kyali kizibu nnyo almuhimu naziri si erimakuruhu okugiigira okuguteekawo ate nebeera nga okugituukiriza kiri waajibu subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.